Sosolia. Sosolia. Sosolia.
Revolta ya kubanze ne manyangwa got somebody. She really had a nice through this was somebody. Gave it so big business like you know. But I can be the toast to it. Yamu sambo go jedume. It just like it taken for him. No god I be. Nya pure white tip to gende to jekole. She wanna 7 inch body to jefoge. If yange no na kushe ya with the nobody. Yali ya sana na jita kubanze ke yanzinya. Na ye ujalu mupana ngevye yankola. La kuwa jende na banyawe ya pita. Afoka chidalo wa sanalia na kazi. Na sega za chimu ili nya ye na buto. Wala hiche wankola balo ya baki. Yolira,
Sosolia, 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 Yali Sosolia, 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 Yali Sosolia.
I love no harm is never boring. Sipo kalume bolume bino siria kwe kunya. Wegu wa mukono kugambie gwe tambuza. Wegi wa kifuwa aladi gwe setula. Bino ya fuka vya batu tenye adinote. Kire katu gwe wa menyo muti magoche solution. Breaking dance bali bali ye yusa. Adi ye playing this king kuwa ne mkudi. Fee vya nawe zine mwemu zine fetu zine.
Sosolia. 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 Yali Sosolia. 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 Yali Sosolia.
Saya kubanze ne manyangwa got somebody. She really had a nice through this was somebody. Gave it so big business like you know. But I can feel the toast to it. Yamu sambo go jedume.
Ike na kete ken parense no ganda vye.
Nya pure white tip gende to jekole. She wanna 7 inch body to jefoge. If yange no na kushe ya with the nobody. Yali ya sana na jita kubanze ke yanzinya. Na ye uchalu mupana ngevye yankola. La kuwa jende na banyawe ya pita. Afoka chidalo wa sanalia na kazi.
Na sega sa chimu eri nya ye na puto. Wala hiche wanko la balo ya baki yorira.
Sosolia. 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 Yali Sosolia. Sosolia.